halna jumka dami aflan gujo oo kamida ah goobaha waxbarashada lagu barto farqurxinta si loo hormariyo waxbarashada ardayda iyadoo la siinayo maadooyin kooban kuwaasi oo kor loogu qaadayo fahamka aqoontooda iyo qurxinta farta maamulka iskuulka halna jumka dami ah ayaa ka warbixiyay sababta ay ku doorteen in ay ardayda baraan farqurxinta
halna jumka dami waliba la aasaasay 2021 waan may aasaasan dadanare marka la fiiri baahad walbarasho oo yaani yaalka yare the social sida fartiyo oo kale akhristo iyo maaladiyo salansa soo dheet yaalka marka iskuulaadka ka biiraan badan dadoo active ah oo bulshada la jaan qaado kor maadooyinka annajum academy la kibiyo iyo badan walaa diirada saaran may buuxa basic education ta saabtay ingiriiska targalay yaalka janaati la siiyay dadka yaraan laga targalay soo kale walaa biyaanay siiyay program iyo biyaan oo arday si dadka oo intaamka national ka galaayeen si loo gusaayo fadi may kala biyaane farq urxinta noocyada shala farq urxinta Soomaaliga iyo aragida yaani langoos almusa kastan ka saw arday soo gudbi laa inuu walaas qoraal qor soo qoraal oo loo jiido magada fadi ya ardayda ku dhisan
dhanka kale qaar ka mid ah ardayda barata iskuulka Al-Najum Academy ayaa muujiyay sida ay ugu faraxsan yihiin barashada farq urxinta
markan koreeyay magacayda dhaleeray Cabdiciis Soomo Hussein oo ka tirsan ardayda dowl ku baradahaayeen gaar ahaan siidada program ka baradahaayeen iskoolka mis academyda annujum Allah subhanahu wa ta'ala ayaa mahadansoonaati kidib wali baan mahadnaagaane waalidintaan oo hanidaaleen walbadan walbarashadina hanidiir geliyeen garanayseen intoon walbarna walbadanna yaani meelo badan sida bareefadii iskooladana garanayseen intoon seen yaan mahadiyaan then wali baan mahadiyaane macallimiintaan iyo juhdi iyo dadaal ni biyahaayeen sida qiimaayo baayaha la yoonin kidada alaahay walniin barxaan walbarashada yoonin kidada alaahay aan ku kumaxnaagaan dhowr maalmood ah yaani sidiis buu amal la yadikahay intii aadan ka baradahay ana maasha Allah way badikahayna macallimiin xabi fubare oo takhasus iyo idin sare ila sare korkunti intii yaran haddu ku aragay oo hordhaa idin feele maasha Allah macallimiintan idin feeleen oo macallimiin la kafaan karo waa yaani guud ahaan macallimiinta akadeemiyada sunni buu kooyni oo yaani saansantay ni diiras wadadeedan feele walbarashada lan ka kooy kor waa day walbarashada ku doona dadkan ka feele ila sare kor
aan may baa kabiiray muddo dhow may baan ka baraday farq urxinta maasha Allah horta may buu dareemay dilaydiyada muhiim tahay may baan ku maadnagay ustaadkii may maasha Allah feelanay dhaqmaama aan may baan ka baaqlaa inay umto kooyan tala may buu goob eediyad walan ka barado
maasha Allah eedan ku dhow magay may balaaray Xasan Hussein Hassan laare may baa dhigay macadka Nujum Academy may baa dhigay maadooyin farabadan sida farq urxinta Carabiga Englishka maasha Allah eedan ku dhow